habari ya kupendaga, wengine nishafikaga kiko. Nilipofungua kurasa ya kitabu nikalielewa somo. Wewe pekee unaniweza, wengine wote tushawapoteza. Baby unaniweza, wengine wote tushawapoteza. Kwako nimekuwa kunguru. Nilievunjwa mbawa zote mbili, siwezi ruka na tena. Minitumia mama, siku kiniacha nitalia. Nimekuzoea wewe, pretty girl. Baby girl, don't leave me, pretty girl. Kipenzi changu, tulale pazuri baby, aya aya aya. Mami love, kwako nimekuwa kunguru. Nilievunjwa mbawa zote mbili, siwezi ruka na tena. Minitumia mama, siku kiniacha nitalia. Nimekuzoea wewe, pretty girl. Baby girl, don't leave me, pretty girl. Baby girl, don't leave me, pretty girl. Baby girl, don't leave me, pretty girl. Baby girl, don't leave me. Baby girl, don't leave me, pretty girl. Baby girl, don't leave me.